watu wawili na chana jane kumnikane tuenda ni kama Romy na Julie wale flow kwenye river ya penzi oh mapenzi tuenda ni kama Romy na Julie wale flow kwenye river ya penzi mapenzi mapenzi
ya love al farida ya love al gal from my homeland. Sezi mwajaju nikilike, nime like, nikipenda, nime penda, nikipata, nime pata. Sezi mind ya wazati, wapende ama pia wasipende. Ude mni wangu watanisha mvisha pete. Mabisi, maheta, mamblei na watiaji wasenge geiste. Wete ni mateke. Mrembo wa Kisumo, mrembo wa Nairobi, mrembo wa Uganda, mrembo wa Tanzania.
Me a love al Farida, me a love al girl from my homeland.
Me a love girl from Farida.
Me a love girl from my homeland.
Me a love girl from